Omukazi omubi ayagalwa daddy, ate omusajja omwavu ayagalwa ani? Nyoko Rick Shainas, Rocky on the beat, you did it. Sasiro omukazi abeera awo n'agamba mwavu, nga tebamuzaala n'obugagga. Ebya true love byagwawo, genda n'ebigenda, omwana buse n'omugagga. Sobola okukazi na yade nga mbadde sinakayiga, omutwe gwange siguwumuza. Abaana bali mu kulenga mibiri gwe wesumagiza. Rick Shainas sesumagiza, ebyensi babivako gyesanga kati gye basuula. Abaana tebakyaswala, gye mutundira ebinyeebwa n'amatooke buli nkeera. B'emibiri gyabwe ke kaduuka. Kozesa, kozesa, kozesa omutwe gwo. Obugagga buli mu mutwe gwo. Kozesa, kozesa, kozesa omutwe gwo.
Oh my god, Rocky bit it.
Obugagga buli mu mutwe wo, gutuuza nga n'obwavu bukufunza. Butolina sente bakubanja, tukamusiba mu kunyumirwa oweza mabanja. Obugagga buli mu mutwe wo, gutuuza nga n'obwavu bukufunza. Butolina sente bakubanja, tukamusiba mu kunyumirwa oweza mabanja. Nyenya, 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 we sunda, 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 sunda. Olaba ne mukame yabikuwa tomwebaza, naye ate teyabikusuubuza. Kati kyuka kutama benda ngo, babiri babiri tuli ku muliro. Ago mazina buzina nkuweerawo, wonsaba nkuweerawo. Enzina yange yanjawulomu kuba buli mazina ngazina. Enkola yange yanjawulomu kuba buli mulimu ngukola. Omutwe sigutuuza, ndiko musuuza. Balina ebingi ntemako, stress teka kubali, 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 kubali. Nyenya, nyenya mubali, awo mese landi rodi ajikonkona. Nasuze mukibala nga nkonkona. Landi rodi ajikonkona. Suze mukibala ajikonkona. Obugagga buli mu mutwe wo, mutuuza nga n'obwavu bukufunza. Butolina sente bakubanja, tukamusiba mu kunyumirwa oweza mabanja. Obugagga buli mu mutwe wo, mutuuza nga n'obwavu bukufunza. Butolina sente bakubanja, tukamusiba mu kunyumirwa oweza mabanja. Oyo yagenda mufako ne bamukyusa, tokola olutuuka mu kibala teyaba kyamula. Abali kunacho ne mubabola, mubatunula kolimu era ne mubafisa. Omukazi omubi ayagalwa daddy, ate omusajja omwavu ayagalwa ani? Noko zina bukutuba kata kube no kyanyose, munyweze tumuta. Zala bise twazifunye, konkona endongo. Konkona, 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 nasikuwulira buladi konkona. Obugagga buli mu mutwe wo, gutuuza nga n'obwavu bukufunza. Butolina sente bakubanja, tukamusiba mu kunyumirwa oweza mabanja. Obugagga buli mu mutwe wo, gutuuza nga n'obwavu bukufunza. Butolina sente bakubanja, tukamusiba mu kunyumirwa oweza mabanja. Ndi konkona, konkona.
Aye, Rick Shainas, pretty god, MC. Check, 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 nobody say.